Pakistan si country mbaya, Pakistan ni country poa sana, lakini nasikia wao materrorist, USA wamedeploy watu.
Oh, and like, mkikuwa na kitu yenye US is interested in, like Congo has gold.
Mm.
Kenya, what do we have?
Kenya, we have fools.
Unless you're the fool, because us, we are not. Labda ni wewe na watu wako.
Yeah.
But Kenya is a hub for investment. Most people say that in us, hey, as Africa, if there were to invest in East Africa, it would be Kenya. Because on a growth here, UG, compared to growth here, TZ na ya Kenya.
Lafu najua Kenya, siju niseme, unajizo ma countries ikuko inja, anona Kenya ni maju fulani.
Lie.
Anona Kenya ni maju ingine, no ma. Ati which country do you want to go to Kenya, want to visit Kenya?
Like
ajui yuko ni vile kuko
ma countries gani za Africa?
Countries mingi za Africa. Sana sana.
Lakini sasa, katikati. Imagine kukuwa na super highway, ama si super highway, expressway country yenu. Wewe.
Kutoka wapi? Egypt hadi South Africa.
Expressway Taichan.
Oh, oh. Mina sema kuna highway moja, inaitwa Trans. Inaitwa aje?
Trans African.
Eh, imagine tuko na hiyo highway inapita Kenya.
Tuko nayo. Inapita wapi Kenya?
Sijui. Inapita wapi?
Mbona unauliza producer?
Kumbe ana mic. Kumbe ana mic. Haya, haya, haya. Anyway, but nimekuja ku notice, eh? Unaona kuna TikTok fulani nimeona wao wana travel all over the world. Wanatoka Egypt hadi South Africa.
Oh, it's a road yenye ile. Lakini why would you use road?
Eh, hiyo taribu gari, gari itakula mileage.
Why would you use the road and you can just fly and I'm sure it will be almost the same price.
Ukienda Mombasa utaprefer, tuseme ujaenda Mombasa kabisa. Utaprefer kwenda na bus ama train.
Imagine at this age plane. Oh, umesema bus ama train, none of them.
See, it's now time is shida, time is not a factor. You just want good time, you just want time on the road.
For me, it's not even time. It's not even time alone, also including uchovu. Ushai travel na road wewe?
Basi upendi kujibamba. Upendi kujibamba. Unajibamba uchoke. Yani ukienda outing, juu unaenda kuchoka.
Juu, ni juu, I've ever been to TZ by road. And I was like, if this is the struggle.
TZ?
By road. And I felt like this is too much, I can't do this anymore. Na sayo tukwa tunatoka from coast.
Hiyo na inachokesha.
Unafika huko hata huna nguvu ya kufanya other things, you're tired.
Ilikuwa class gani kwa hiyo basi?
Ili sikumbuki. Okay, it was all of us event. So
Mijadana. I don't
hata sikumbuki. I was still young.
Kumbuki una ulikuwa young. Enda sayo utajua. Haya. Ladies and gentlemen, welcome to Kahawa Labda podcast. This is a
it's because you've not been here for a while. Anyway, guys, this is Kahawa Labda podcast, another Thursday, another podcast. I am Kemei.
Definitely Taichan.
Welcome back, Taichan. It's been a minute. Tulipotelea which streets?
Hey manzin, easy streets zimenisaidia sana. Nimejua watu.
Which street did you get lost in? The Money Street, the Bell
Street? Kimathi Street.
Kimathi Street mbona? Na ujarudi na dredi.
Oh, shit.
Those are some lucky bars, sindio?
Wacha tu hata sisemi kitu. Yoyoy, utapigwa radi na joyo story.
Well, how have you been anyway?
Anyway, I can't complain. Life has been good. Adulthood imenichapa hapa left, right, center. Manze na mimi naishi kila satu nikikumbusha mavijana, manze tujitume cause unajua dem akona kitu wehu na kitu yenye dem akonayo inaweza mfavor akitaka dem akitaka.
Hiyo kitu ni nini?
Tafakari ya babu.
Anyway, you've told us adulthood. You've joined the adulting club.
Hey, man hadi nalipa tokens. Unajua sikuwa naona hiyo kitu ikikamu.
Hiyo ni kitu big deal.
As in unaishi sasa life entirely iko kwako, unakuwa independent yani fully.
You completed school?
Ai, shule nilimaliza kitambo. Ai, mimi niko kwa market, niko kwa soko.
Soko
niko kwa market, business market.
Saidia vitunguu na lielia tu. But now since we even talking about that, you moved out, right?
Mm.
You malized school, you got a job, you moved out. Mm. Any had experiences you've gone through ever since you moved out? I'm a culture shocks.
Well, kuna vitu mingi sana nimelearn manzi. Unaona kila mtu unaona any human being you see outside here usimdharau hata kidogo. Huwezi jua ni nani. Alafu kuwa caring kwa watu. Unaona neba wako next. Kuwa caring kwao. Mimi nilikuwa naenda na ile mentality ya manzi by the way hata kwa watu siwajui. Nilienda nika meet watu new kabisa. So nikasema mimi na tatu ni kwa introvert vile niko. Yani maisha tu yangu tu polite, sitaki kusumbuana na mtu, mimi nifanye shughuli yangu.
Sitaki kuongea na wasee.
Eh, sitaki kurelate na watu sana, sitaki kujulikana sana. But nika realize life si hivyo. Lazima ujue watu wawili watatu. Kwanza mali unakaa, lazima cause hiyo ndio place unakaa, hiyo ndio place na vitu zako ziko hapo, ndio watu wako wako kwa vitu zako kaa huko. So kuna mama fulani alinisaidia. Kuna neighbor fulani alinisaidia kunitolea manguo hapo zikinyeshewa na sije muongelesha.
Hey,
alinitolea, mimi nilidhani hata nimesafishwa nguo juu ni nguo zote za kazi.
Yaani
nilifua nguo zote za kazi. Alafu kesho ni Monday. Eh. Wa, so nikaenda nikauliza neighbor, ni aje? Manzi nilikuwa nimeanika hapa.
Ulidhani umetokwa?
Lakini sizioni. Akaambia alinichukulia na kulikuwa kumenyesha. I really appreciate that lady.
But you know that's how people in Ushago live.
Hey,
a while back I was in my grandmother's house and she was telling me, oh no, it was my brother's event.
Mm-hmm.
So there were people who we didn't even know na walikuwa wameturn up kwa hiyo event. Sasa nilikuwa na shida, kwani wao sio na kazi ya kufanya, mbona wameturn up tu? Then my cousin told me the reason is huku Ushago tuishi hivyo. Leo nitakuja event yako juu we live communally. Kesho kuja event yangu hata kama sijui ni nini inaendelea, but just showing up for people. Kwa sababu ukikosa kukuja, no one will come for yours when it happens. So that's how they live. Ukitaka kitu, they just live communally kama traditional African community. But na hiyo ni kitu sasa niliona haiko Nairobi.
Haiko.
Nan.
Hadi yani kusalimia mse, unaona ile nilienda kwa duka kubuy stuff. Mse akakuja kunisalimia. Nani jui? Unajua kana Nairobi atufanyangi hivyo.
Oh, uko mahali ulikuwa.
Unaenda tu kwa nilikuwa nimeenda kwa tailor shop. Alafu mse mwingine alikaa mtu anasalimia wasi ajui na ni customer. Mimi nikamsalimia, nilikuwa zile za huyu simjui mbona anisalimia. Nikajua kumbe ni ocha na kunanga zile ma.
Kunanga hiyo, lakini Nairobi yenyewe ni shaba tu la mawe because people are tough. Mtu amekasirika kwa street na kugonga hata ajali whatever you going through.
Nairobi stuff.
Nairobi stuff. Ndio maana mnachapa relationship character development.
Manze. Lakini mali tuko we give thanks.
Anyway, I think we need to let people know things you need to know before moving out of home. Because most of our audience wako kwa hiyo age bracket ya wamemaliza kampo, they're in their first jobs. Yeah, so things you need to know before moving out of home.
Una dhani, what are the things you need to know ama you need to do before
let me start with number one. I think it would be it can get lonely. It can get very lonely and tough. Unaweza rudi hadi ex wako manze.
Kwa nini? As a lady.
Imagine
unaongelea as a lady.
Well, how do you know as a lady and you're not a lady?
It's okay. As a lady mimi sijui. Unajua si as a man ufai kufeel lonely but endelea.
As I was saying, it can get lonely and you can think that you're depressed or something is going on, mental anxiety, but it's not that. It's just that either you do not, your mind is idle, and the fact that it's a new feeling, siki tumekuwa nayo, especially if you didn't go for boarding, ama when you're in kampu ulikunaishi home. So it's a new feeling and it can get lonely and it's okay. Just get things that be too interesting. Kama mimi, when I had moved out, I used to paint, I used to do a lot of things to keep my mind busy.
Until you move out.
When I was in camp, so you know me, I moved out in Kampo. You forgot it. I actually went counties
Nakuru,
away from home.
Nakuru.
And it
was tough. I remember. Where were you living?
In Nax.
Where exactly?
Kaba.
Kabarak. Hostel ama kwako?
Kwangu.
Hey!
The old house.
Ulikunishi kwako nukuniita. Nuhemaliza shule.
And the way you know Nakuru is Vegas. Vegas, Vegas.
Vitungu. Nakuru kuna joto.
Ujienda Nakuru.
Tunasema aje.
You've not experienced Nakuru.
Nikuwa naenda Kericho, nikuwa tunapitia Nakuru.
But have you experienced Nakuru as a party
usiku,
scene?
Usiku. Nightlife. Wala, inazadai. Kwanza hiyo joto.
Alafu the fact that mukizi kinaisu neza mwa tuende Lake Naivasha ama
tuende... Na Uber?
So say you have your own car.
Aye.
Like not my car.
Ukiwa shule, ukiwa shule.
You
know people who drive, okay.
You in school, you didn't have people who were driving in your class.
My class.
Know that you're in a very poor course. Anyway, back to the story. Sister, what do you think people should know before they move out of home?
Kwanza zamani ufai kufeel lonely vile umesema. Hey, ukifeel lonely na wewe ni mwanaume ati umeenda kuishi peke yako, itakuchapa. Ukifeel lonely as a man, toka nje, enda ucheze, enda FIFA, enda meet my boys huko, cheza FIFA na ujione. Utaenda
kucheza FIFA ama saa 6 usiku.
Oh, unasema usiku. Saa 6 una doze. Saa 6. Ah, saa 6 una do na kesho uko job.
Before ulale, hiyo 10.
Hiyo period tunakula.
Alafu unalala.
Ukimaliza kukula unakaa hivi unaingia WhatsApp, TikTok vitu mbili una like,
unasikia comment mabebs hapo kidogo. Unasikia
Rukibe, alafu unatuma good night kwa send for all ya.
By the way, Rukibe his nini was deleted. His YouTube was banned. Kwani what wrong did
we,
you do?
Acha kutoka kwa subject.
No.
Kutoka kwa subject kwa nini?
No. I just needed to know juu nilikwani naona it's a controversy.
Atujua acha nitamuuliza.
Utamuuliza? You'll text him.
Andrew Kibe mali uko unasikizia ikahawa labda podcast tunakuuliza. Unaulizwa hapa na Joy Kemei. Ati mbona account yako was terminated. Anyway, so ufai kufeel lonely. So ukifeel lonely as a man, toka kijani, tuenda nje, tembea. Unaweza pata shauri hapo nje, muulize nyaje. Manzi, I'm new to this place. Do you know anywhere there's a access mall? Ama kama ni place ya ocha ocha hivi, semi ocha, yenye haijafikia civilization.
Sema tu mahali uko saizi.
Mulizie mali, fikiria tu kitu fiti, place ya kukula yani, place ya kuchill. Tafuta tu, as in as, ujuana na watu in short. Enda inje, meet people. Leo, ingia rudi kwa nyumba kwa umejua mtu new. Umejua jina nyu, mtu amekuwa, umepatana na msenyu, umeongea na yeye, umekuwa na conversation na yeye. Enda ball, cheza ball, patana na maboys grao. Ukirudi kejani, umechoka, unaoga, unakula tu. Usingizi na kama unalala, kesho unamka fresh.
Bethe ni ukweli. Kwanza ya make sure umechoka. So that by the time unafika kwa hao, huna time ya kufikiria.
Huna time ya kufikiria vitu zingine. Ndio maana hata nakwambia Joy squeezy. Time ya kupata mpoa, squeezy ni kugumu man. Ni kugumu, una yote ya kupeana attention. Juu yenyewe, tuseme kama mimi, na jitumia kama example by the way, nimetoka job, sindio? Haya, niko na practice ya music, kitu 2 hours, nimetoka job for 5-6, niko na hiyo practice, na ni 5-6 exactly. 6-7, juu ikiset up unaenda grao, napiga zoezi kidogo. Narudi
grao
kijani.
Gani? Bake?
Si bake, futa, kuna kotu uko.
Oh.
So narudi kijani 7:15 hapo nafika, hata nimechoka kupika ni ngumu. Naona niko na indomie 4 hapo. Ai.
Bachelor life. Indomie na mayai.
Mayai, na avocado ina slap vibaya sana. Una
indomie na avocado.
Indomie unakaranga indomie by the way.
Mbona unakula indomie na avocado? Ina is that slap. Fit for human consumption?
Ina slap.
Azi.
Ina slap.
Hiyo kitu si edible.
Si ni balance diet. Indomie carbohydrates, mayai proteins, avocado. Avocado ni
vitamins.
Mwalimu wa biology hapa ni wapi? So, una get? Ugetting wewe. Haya, so nikifanya hivyo
you get busy.
Nalala kesho, inaweza kaa hadi sijai reply ya msee message Monday na ni Thursday. Imwe nifanyikia mara mingi. Naona, nilidhani nilireply ya huyu. Kumbe ametuma message ka 4 ama 5.
Sana unaweza.
Mimi nimekuwa nikidhani nilireply hata sikumbuki story ilikuwa gani. Mimapata ni kwanza hata nilifungua. So nilifunguanga na nikatoka WhatsApp. Tena nika clear RAM. So nikafungua page nyingine. So the entire days of the week nimedhani nilireply.
Hizo ni excuses. Nyinyi ni wale watu wa ati wifi ni vile wifi iko on ndo maana message ingia.
Unajua si excuses manze. Tunaweza kosa kuongea lakini love language yangu ni kukua silent manze.
Hiyo sio yangu, get something else. We have to compromise. So,
Kadem atanipenda ataelewa hiyo ni love language
yangu. We were having a conversation before we go back to whatever we're talking about. I was having a conversation with a friend of mine yesterday na ananiambia he can't buy flowers for his girlfriend. Flowers are 550 bob for 10 stems only. And then you know what he's saying, ati the woman should choose one love language. You can't want acts of service, you can't want affirmations, and you also want gifts. Na bado nataka nikulishe. You need to choose one thing. And also the fact that you are not gifting me or doing like reciprocating, so me I won't do it. Why are men like that? Why do men like that still exist?
Wako wapi?
Imagine nilipata church.
Kai, yes, dear.
For me, it was a shocker, really the fact sad. That you expect reciprocated love.
You're sad, man. That's sad. I'm confused. And
550, it can be expensive for some people. But for your girlfriend, your man, you can do better.
What talk are different? Say, are you ready to date?
Now imagine kuna msupa wa sijuni 2 or 3 years.
Hey, wamedate your time yote.
And then there is you.
Lazima useme mimi. Lazima. Then,
sijasema kitu. Me, I just said there is you.
Was that necessary?
Maybe yako ni 7 years ama 0 years.
Anyway, siku kwa nimesema point yangu ya things you need to panga. So, kitu ingine nafikiria zaman, kabla u move out, ina depend una move out kwa nini. Usi move out alafu urudi kwenyu. It's so embarrassing. Naget, usi move out alafu rudi kwenyu.
What if things get thick?
Exactly.
Kuna job ikapotea.
Struggle, man. Grind. Kwa tinga. Enda uko inje. Grind. Find what you can do.
Me, I die out here in my, because I want to be seen as someone.
Na
kwetu, kwetu kuna several cars. Several fridges.
Kama kuna hizo vitu unakaje, nini naweza, wewe hata wewe acha.
Si ego, utaki kurudi home ama kuambia na home you need help. Sometimes you need toxicity. Even if you're gonna grind, man, kuna boundaries to it. Kuna boundaries. Okay. Imagine, let me take this example. You have a kid, and then this kid is a guy and he does that. Amepata job akamove out, but things get thick. Sema kapena ball or job ilipotea, corona came, something happened.
Mtoto wangu amenifanya guka at the age of 32.
if it was meant to be, it will be. And then that happens.
God forbid.
And then angangane uko nje 10 years, hadi the kid is malnutrition, everything has happened for the sake of just showing you that he's a man.
Mi ndam support. Sina mpeyo wangu. Sina
support.
Kazi, usirudi, wacha kulipia rent. Da kulipia rent ya kituka, sita kumlipia sana juu atalalisha. I have to know his potential in life. Vile ya najituma kimaisha ya napata. So ndamambia acha nikulipia basi rent ya 4 months. Ukijaribu kujisimamisha.
Muna mambia na kulipia rent 80% yengine ujipange.
Ama hivyo pia. Alafu ndio sasa hapo ndamreducea stress yake. Hiyo inaweza motivate arudi back. Na kirudi back to his feet. That's my joy as a father.
But the point is he did not die in depression.
Siwezi kubali ya kufa in depression na niko. Hiyo iezi.
Yeah, that was
aki lose job si minta mwelewa. Ai, si hiyo ni kawaida.
So you see, sio ati anyamazie. They need to talk. We speak up. Acha nini na tai chance zingine. Sasa ni mimi. Sasa brain.
So
tell us your next. That was your point.
Yeah.
Grind no matter what.
You need to know what you're going to do out there before you hammer.
And you cannot mix babes and money.
You can't mix pleasure and business. Never, as a man, never mix pleasure.
Sasa unataka after pesa 10 years business. From 20 to 30 after 2 days.
Skiza. As a man unafoku umejipanga. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hiyo usiweke pleasure. Usiweke kitu ya kujibu. Kitu yote tu inaleta pleasure. Inaleta hiyo chemical. Hiyo chemical inakuanga kwa akili yenye inakuwa released.
Dopamine.
Dopamine levels ikipanda on a weekday. Hiyo ni mbaya.
Inafaa
ipande kama pesa inaingia. Lakini isipande juu ya pleasure ingine. Pleasure ingine isimi.
Hiyo ndio inafaa kuwa make sense.
Alafu Saturday na Sunday danganya wasichana huku nje. alafu mande rudi ufanye kazi. Jumadeo.
Yo, men are evil.
Men wako evil kwa nini?
Men are evil.
Why? Why?
Because unataka tu at your own timing tukue in conversation.
Si hivyo, sijasema hivyo. Kwa nini? Juu nimesema, si ati umeet madem tu weekend, ati weekday unabitwa na mwepeke, hey, itariza alamba, sijasema hivyo. Mi nimesema tu si mix pleasure, any pleasure, any pleasure.
Na kuko na mdem?
Kuko na mdem? Kuko na mdem, yu ni story different. Kuko na mdem, muko na wife, yu ni story different. Mi naongelelea watu kaa sisi, watu single.
Hey, let me just laugh. We are not cutting anything. Nothing is being cut here.
Jay, I beg now. I beg. You not go spoil family.
Ninaharibu God's blessing.
Mi naongelelea, lakini acha niseme point tu. See, on a serious note, mi naongelelea wase wako single.
Mm-hmm.
Unajua kuna tu wako single huko nje. Kuna watu tuko in relationship, but kuna watu single huko nje. Unajua kuna wanaume tu single huko nje. So, as a single guy, where si una any serious relationship na any of the females, any serious relationship, I mean serious relationship, ka hauna yo serious relationship, we jibambe huko nje, but to mix pleasure na business. Madem wa come na pleasure weekend, ju hata au madem wana unapata weekend, au madem wana grind weekdays, au madem
ama hata yako job sa hiyo hiyo weekend yako,
labda pia yana ingiza kwa hivyo ujai jua, uwezi jua, uwezi jua. So
brings me to my next point. The pressure gets worse. But don't look at it like that. The pressure actually gets worse when you move out. Unaanza sasa kuona, hey, my friends have done this, my friend has a car, nini, all of those things. Actually, it is sometimes watu who move out because it's pressure.
Kila mtu ame move out, so you know, ndio uko
kwenye. Everyone in the hood has moved out, so hata wewe unataka ku move out.
Yeah, true.
But especially kwanza kama wewe ni mtu wa Instagram babe, unaingia Instagram unaona mtu aliletewa 420 roses wrapped in
cash.
In cash, 1000 bob, all of them.
Your time imetolewa kwa Joyce Gifts.
Yeah, it's called Zik Gift House, ordering anytime every day.
Wow.
But now the pressure gets worse because unajaribu kubalance hapa job, unajaribu kubalance kusave. You want someone like me now who has a business, this is the business.
Mm-hmm.
And then there's now the weekend.
Mm.
Unajaribu kuona mahali how pesa is gonna balance at this point. And if you, and then they still travel. Junaona, hey, beshte yangu alikuwa Mboseli, kidogo kidogo, my other friend is in Dubai. Hey man, it gets worse.
Sasa, ujua mabeshte uko nao. Ujua mabeshte uko nao. Kuko na mabeshte wa kujengi wakato. Kwa hakujengi na manisha hivi, huu ni mbeshte yako anapost hizo stuff, lakini ya kuambi vitu vile anazipata ama vile ana access, like vile anapata that kind of life. Na kwa hiyo kind of life ni illegal ama tuseme ni mbaya,
immoral,
ama bado pia ni immoral. You need to land in trouble and you don't want that to get you, so what you do is you just cut them off na upatane na wale wasewenya, trust the process. Kuna mademu huko nje, demu anaweza, si nimekuambia mademu kuna kitu wako nayo wenye wanaume hana, kuna kitu demu wako nayo anaomoka kesho, lakini wewe wanaume hauna hiyo wizi omoka, una get?
Lakini kuna mabenten, anyway go on.
It's hard. Ukiweka kwa skill, ukiweka kwa skill.
Na wait.
Ukiweka kwa skill.
It's hard.
Simwenshi hivyo man, mi siwezi taka. So unanijua bana, mini youth leader bana mahali.
Wapi?
Usijali.
Anyway.
As I was saying.
Yeah, go on.
As I was saying, for a girl it's very easy. Very, very easy. Una get? But wale mademo mejieshimu and you know, they know what they want.
If you trust the process, it's gonna happen. Yeah. There's no elevator to success. Hiyo kitu tulikuwa tunaona motivational speakers wanaisema, tunaona watu wanatupima.
Bana.
But hakunanga kitu fiti kama dropping your car keys on the table. And it's your own hard earned money.
Manze.
So the pressure is going to be there. Just to let you know, unataka kufurnish nyumba. I'm sure for you guys mnakwanga nayo. Unataka kufurnish nyumba. Unataka
kadebe.
Unataka kununua sijui 5x6 king sized
bed.
6x6. Oh sorry, 6x6 king sized bed. Then kidogo kidogo unaitwa Thika Road.
Halo. Niko Quiver.
Wewe to mention brands.
As in Quiver ni place flani huko UK. Wewe inanibambanga sana.
Anyway, the pressure gets worse.
But nawe si taya. Pressure inapanda nawe si taya. Utatoboka nani? Haya.
Kuna ingine before we go on to something else?
Sina point ingine zita come as we go on. Mi kitu nime experience sana ni juana tunawa. Mi neza sama tu juana tunawase. Juu maji nezaisha kwa ploti alafu. Alafu maji tapia ndio njoo imetoa maji hiyo siku yenye uko job full day. Na hiyo siku ikikosa hautaipata maji hadi the next week. Na kila mtu ashachota kwa hiyo plot yako na maji. So maji iko ni wetu, unaweza acha tu bucket zako chotewe hapo na master zako. Lakini sasa wewe juujuani na watu unajitanga introvert hapa. Unateseka na kufa. Alafu kumbe ulikufia ndani ya nyumba. Watu wanaona nyumba ifungwi, imekauka. Alafu kuna harufu fulani. Yeah, unpleasing. So watu nashanga, kwa ni kuna msali genya hapa. Kumbe, Muri alishikwa na depression, akakuwa mwenda zake.
Ama mtika alikuja akafanya mambo zake. Na just kizi love, love shows you so many things.
Manzi.
Can you do that?
Ninyo?
Can you, what is the worst thing you think you can do for love? How far can it go? Some people have killed, some people have burnt people alive, trashed people's houses. What is the
mimi kusema tu kweli, mimi nikiweza sana mimi na walk out tu.
That is the most.
Ina nda feel vizuri sana, nda feel relaxed. Niki walk out. Ni kutokee tu manzi. Niende tu nitoke hapo. Yeah, hiyo tu pekee.
Atawezi taka kumwai bare moja then.
Mimi siwezi kwa physical. Hata sitaki hata kukuona. Kuona yani sitaki kuwa hapo. Hiyo energy yako hapo ishanichokesha, inafanya nisikie vibaya. Nasikia vibaya kichwa.
Sasa mkipatana in the same social scene, what do you do?
Baadaye.
Eh.
Time is the heal of everything. Ndakwa nimekulikuli kidogo, lakini pia sitaki sitakuwa nataka story.
Nataki shughuli yake.
Eh, azinue songa tu manzi. Songa tu tafadhali.
So no. Akikuja if they're going through something and then they need blood, utawapea damu yako?
Ati? Wachafue. Kaya vile leo ni chafu. Ama umesema?
Umukutane tu mbinguni.
Ina depend kitu wa, tumekosania juu ya nini?
Cheating.
Kwanza cheating. Dem afai kuforgive you akicheat.
Lakini ninja nafa kuforgive you.
Sisi kuna reasons. Kuna reasons.
Chechen wa in 2020.
Science ime confirm.
What reasons?
Unajua dema kichita na cheat na feelings.
So?
Anafichita dia napeleka maua. Sindio? Anapeleka chakula.
Na wewe unapeleka mwili yako.
Mimi si cheat na.
Maua na mwili yako, which one is more worthy?
We sikia kwanza. Wewe una cheat na feeling.
So?
As in, hiyo kuchita, yume cheat si kuchita. Hiyo yani ni, umeka feeling. Yani wewe unampenda, unipendi. You at least hata umekuwa clear, umesema, you done with me.
See, let me tell you, when women cheat, it's always because they like something from this other person.
Exactly. Mbona upende kitu ingine na ulikuwa umeamua kuwa committed? Sulikuwa umeamua kuwa committed.
But you guys are cheating out of physical appearance.
Hiyo kumaanisha ni kitu inezaisha. Hata hakuna kitu hapo, hakuna kitu na feel kwa huyo dem.
Kwa sababu si ati nime lack physical appearance, ni juu tu umebambika na dem.
That's for a short while, for 2 seconds.
As long as you've cheated, man.
Ah, hiyo account. Hiyo account. Susikie. Hiyo account kwa sababu hapo hakuna kitu, like kusema tu kweli, hapo hakuna kitu nimeshare.
Imagine actually ya madem ni beta kwa sababu udema na cheat.
Udema kichitu mara kwanza ata cheat kesho kutwa. Kile kichitu once ata cheat once. Siezi rudi. Kwanza niki wallahi
jeno kwa mimi. Uta cheat with the same person but utarudia kuchit once a cheat always a cheat.
Atini,
it's the same thing.
Like but at least tarudi hapo, lakini dem atarudi hapo.
Dem
atarudi hapo.
Ah, teacher, that's safe. Unajua kwa nini?
Hakuna kitu safe hapo. Hakuna kitu safe.
Safe kwa sababu yeye hajahanya. Wewe umeenda to every Tom, Dick and Harry.
Zii, hakuna mtu mwingine nimeendea, labda tu niyo moja. Na Julie nipata na huyo moja, eh? Hiyo inamaanisha hata once nilicheat sitarudi hapo tena.
Mbona
cuz I have nothing on her. I have nothing.
Sasa kubamba tena the vibe, you know.
Aribambe tena kwa nini? Mimi niko na dem nampenda.
Sasa cheating is so okay with you?
No, cheating is not okay. Mimi sijasema hivyo. Mimi sorry ilikuwa. It's not okay, but it's not okay, but at least sisi tukicheat technically hatujaeka kila hatuko hapo, yani mimi niko kwako, siko pale.
Niko, acha mimi basi
wewe utaenda hapo kesho kutwa tena unaweza rudi hapo next week unaweza kuwa tu hapo.
Kitchen orchestration is the fact that women are so good at hiding it that you wouldn't know. And like you guys,
sisi kwani tunashikwa ngo
wapi? We've been cheating for decades. Lakini bado you've never been great at it.
Unajua aje?
Because I know, I've had friends who are in those situations.
Try.
I'm going to get serious.
Wewe uko show show na mwanaume ameshikwa.
Ndako ameshikwa left right and center. And then unasema, it's not like that babe. Baby, it's not like that. You're overthinking.
Lakini mademu nusa, mademu nusa. Unajua unaweza kuona cheat na hiyo ni long distance relationship.
Tunashanga, "Wa, let me tell you why. Nyinyi hamjui kushare energies. Kama attention yako ilikuwa kwa huyu, then huyu mwingine akam unaanza kudivert kwa huyu. Unaacha kunifanyia vitu ulikuwa unanifanyia random."
Exactly.
And that's how I know you're cheating or doing something else.
Na nikikwambia ni I have had a tough week.
There's some, even if you've had a tough week, I know the things that you would do.
Eish. Wa.
Madam hukua, but ujaipata mdema na jo almost everything about you na ndio umeongea na yeye hiyo siku.
Nimewaish.
Ah, unashinda MC.
Kanya
ni analyst, mimi telling you me always analyze. I analyze very well.
So that's when the citizen. Unanalyzing nini wesha nat.
Eh, mimi kabla niingie hapo unajua hapo that is your heart na your heart and soul, the body of the Lord, the temple of the Holy Spirit. Amen.
Ndio napeana huko nje.
Eh, wewe aizi.
We.
At the moment, since you've moved out, I think this is an episode to talk about moving out. What pressure do you have at the moment? Uko na pressure yote?
Eh.
Yeah.
Ya kwenda sasa kwa two bedroom.
Eh. Why?
Cuz nataka nikuwe na distance ya kieja. Nataka nikiingia hivi kijani na stretch hivi, natoa kiatu place inafaa, natoa koti yangu na imagine kijani niko solo, sina dem. Si ati just stuck dem. Nataka dem kwa sababu okay, stuck dem hii uchumi. Na naweka koti tu pale. Nakumbuka kwa nafani pike manzi, singekuwa tuna dem. Yaani kuna vitu nafanya unafikiri ningekuwa na dem. Alafu kilala.
Just glovo, just glovo.
Sasa glovo haijafika hiyo place. Hiyo place iko semi civilized.
At least kuna human existence.
Hey, utapigwa radi. As I was saying, unasikia kupika. Manzo na jamii nimekula, acha tu hiyo steak hapo.
Nimekula Indomie na nini? Acha tu.
Nimekula Indomie. Nimekula Indomie. Si ati niko na kiroma, niko na food, niko na food. Ni vile tu nimekwambia nachukanga nikifika kijani, nimetoka grao, naoga tu. Kitu ya raka raka ni kule ni watch movie. Alafu kitu nalalisha ni movie. Sijawahi watch movie hadi kaisha. Nikifika hivi tu niweke movie.
Lazima. But I feel you because hata mimi I used to, nilikuwa cereals zangu zilikuwa zinaisha kwa nyumba. I didn't used to cook. Lakini sasa siku yenye nimeamua kupika, I go all out. But I understand what you're saying. Unafika kwa hauna imagine. Anze kupika ugali, upike na mboga, upike na nyama. That's a whole lot of an hour or two.
Ati ile time napika ni labda hiyo time msea unaweza pata msea akipika mahali. Ni time labda ako na guest weekend hivi. So unapata hiyo time jo, unakumbuka nilikuwa napikaje hivi. Yes, sawa. Nimekumbuka. Ndio unapika hiyo time. Na unapika kiroma fiti. Konadi wine hapo. For the guests.
Mpaka karibu weke candles na roses.
Bana. Hiyo ndio time unayopika. Lakini ndio time yuko solo.
Ni masimu.
Na wanaume wenyewe. Wanaume. Wanaume. Si, hiyo si kusimp. Hiyo si kusimp. Hiyo ni vile you just have to. As in, na ni poa. Hiyo time ni poa. It's good for those guys who are doing it. Because at least, unajua kutopika si ati utaki. Umechoka. Unaweza jipikia. Me personally, I'd like to cook good food. Ndio maana lazima nijue kupika. We don't want to eat chakula ya jela ama chakula inakaa high school. Na get na uko kwako. Ay, hapana. So kitu unafanya unakaranga hapo hivyo Indomie vizuri. Na avocado. Hiyo ni chakula fiti, jaribu uone. Kai jaribu.
Avocado na Indomie. Maybe spaghetti, pasta.
It's all the same. Kuna...
No, Indomie and pasta.
Kwa alafu weke
noodles and pasta.
Oh, whatever man. Si zote tu zinafanywa.
Zi, Indomie ni slimy, yani ni soft. Alafu slimy. Pasta, at least, yu ineza kulika na avocado. Yu kiniambia?
Na
poke. Indomie mimi likata.
Na poke.
Na poke. Hallelujah.
Magical.
Lakini avocado ina changing every single meal. You can't tell me otherwise.
Height.
Yeah, the question, so the only pressure you have here to move out to into a to
bed. I didn't want to go up.
On a relationship pressure.
Aye.
Hizo
majina zimeanza kuboa manzi. Mimi usiniambie hizo vitu tena. Ah, hizo vitu zimeanza kuniboa. Hadi saa ngapi?
Kama hauna usisikilie wengine wivu.
Sasa wivu inatokea wapi?
Sasa hizo wivu. Jealousy.
Azini hizo words, mimi nasema hizo words zimetumika sana kila saa. Mve. Unajua tulikuwa tumezoea tumpoa na mpoa ilikuwa tumpoa. Sasa sasa ati kuna verified
title deed.
Sasa hizo ni nini man? Hata mnaova use hadi mpoa sasa inakaa sasa ufala.
Like. Lakini kama imagine kama amekununulia shamba, mbona nisikuite title deed jamani?
Oh, amekununulia shamba wapi?
Kama uja
Kamulu.
Kama umeninunulia Lexus, mbona nisikuite Lexus wangu?
Kwanza wale mademu alinikatanga nikiwa chini. Na cha wazee wapata watoto wao. Si tutakuwa tu age mates. Hatuna watakuwa wakubwa sasa. Mimi sisemi kitu. Mfungie watoto wenu kwa manyumba. Wale watu wanajijua. Mkiwa na watoto wa
dem. Forget not.
Wafungie kwa nyumba.
Forget not, karma is an actual thing.
Haina shida. Haina shida. Mimi sijali by the way.
It will come at you. Don't forget to have a daughter, you will have a wife. You have a sister.
As in kwani hamjui jokes
wasi. You have a mother.
This is a podcast. Hata ndo kribe ya semangi ya kwangi hivyo vile yaka.
It's not that deep.
But ni ukweli.
But me, what pressure do I have? I'm just trying to think. I know it's make it like everyone. And Germany iPhone 15 siwezi mind.
Awe, acha kufikiria iPhone 15 sahi. Trust the process buwana.
No,
utapata kazi. Utapata kazi soon. Na utainunua iPhone 15 itakuwa ni kama sijui nini.
Make your goals big. Imagine think big.
Sasa unataka nianze
kufikiria nataka Techno Spark 2.
Asui nunue kesho basi kwa na. Nunue kesho.
Lakini you know sometimes si lazima
nijinunulie. Utakufa na pressure kesho na hiyo simu labda ungekupata hata next month. Si bado itakuwa
kali. Labda ikukua hata nijinunulie ni nyinyi mninunulie.
Sasa sikia unaniambia ku think big na una think small. Unafikiria kununuliwa. Si usifikirie hata kujinunulia kujigift.
I wouldn't mind kujigift but sometimes blessings si lazima nijitafutie.
Lakini una expect sana from watu
kuliko no, una
si expect kwako.
No, I am expecting from myself, but my point is sitaki kufikiria mimi peke yangu naweza nini. Someone else can give it to me.
And what's the first priority thought? Ni kufikiria wa beshi utakubaiya ama ni wewe utajibaiya?
Mimi nitajibaiya but I will not sham the thought that someone else can
sijakataa, sija hiyo thought ya kuma mtu mwingine atakugift ni sawa. But priority thought ni gani?
Si nitajitafutia.
Ah, hiyo si yako. Yako ni nyingine.
Umesema tu sahi. Unajua
je? Umesema sahi. Umesema. Chikideo, nimekupata alafu nakata.
Ziacha nikwambie
bwana. You are guilty. Din 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 din.
Kindly act your age. You know I'm telling you that it's because one of my previous bosses once told me that you don't have to think that you will get it, you'll get it. How will you get it? Sometimes the blessings in disguise. Na niliona there but the yangu I wanted a cologne. Sijika nimesema hiyo story before. I wanted a cologne so bad. I had even saved up for it.
Cologne.
Eh. Quite an expensive one. But I didn't even tell anyone. So this day that I wanted to go and buy it, nikakuwa busy and held up secret da kununua nikasema the next time I'm in town I'll buy it. So after I met my boss I was like I'll go to town. So after like when I met her she handed me a gift and I'm like it's not the same exact cologne but it's of the same brand of what I wanted. So unaona ningekuwa nimeinunua before ningekuwa sawai nini as if not enough there's something else I wanted. I don't know what it was and then someone gifted it to me. So sometimes you don't have to stress over how you're gonna get it. It's the blessings in disguise through people that are gonna give it to you. Yeah.
Roger that.
Copy that. 100.
Absolutely.
Don't think you are an island until utajipatia kila kitu.
Lakini as a man, usingoje kugiftiwa manzi. Hiyo na sita danganya.
Why?
Nikiwaambia mngoje mgiftiwe nitadanganya, nitakuwa nimewadanganya.
Why?
Eh?
You guys don't get gifts.
We get but as in to see expect. No, uki expect itakuhurt because ukikosa sasa utakuwa hurt.
Expectations do hurt, but me I'm not living out of an expectation. You know that.
Ni sawa, hakuna mtu amekataa, hakuna.
Oh.
Ni poa.
But what pressure do I have right now? So me pressure niko nayo ni ya my life to find my purpose. Nimeipata but kuirealign juu unajua nafanya I do so many projects.
Mm-hmm.
Because I have things that come up almost every day. So kuirealign to what exactly I want. Msali niambia mtangu aliniambia ina take time. Some people are at their foot and their purposes change every year.
Wow, manze ni ukweli. Hata mimi nimerealize yangu juzi. Yani nimekuwa tu kwa giza.
Yeah.
Hadi najiuliza, he?
So imagine, inaweza change hadi. Maybe it's not that one.
Ah, yenye nimepata nadhani ni hiyo. Unajua kuna kitu nimefanya. Unakumbuka tukiwa high school mseo kiniuliza mimi usoma saa ngapi juu ati ananionanga kwa kila funky. Lakini ndio mimi niko hadi university na nalipwa na gava. Na sijui niko hapo aje.
Ni God manze.
Yaani mseo hadi stranger. So sad to say but yani nilikuwa drama. Tukaenda hadi na show. Ndio tena nikaitwa music hata sikwenda audition ati techan. Manze tunakuhitaji sana music
wena
shanikwa. Ai, sije hiyo mina shanikwa tumeita jitulikuwa master drama. Tumeingia, tumetesa music, tunaenda funky zote, tunakuwa soloist, tunaimba hapo mbele, shule yote inatuona.
Mnateka mademu wakipe.
Adi sosi yote anatuona, yani wametuona anga tu yani. Wanajua tuchepteje.
Chaki uze.
Chepteje. Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye ni mali nimetoka huko, ndio mali
na mlikuwa mnafika drama every single time na show.
Eh, unajua vile Prince alikuwa anatoa do.
You guys were great by the way.
Kwanza futa tukiwa pale na big up sana Chebole, Chebole mali huko. Ukijana alikuwa anagonga free kick kama Cristiano Ronaldo.
Watch out this guy or something. Oh, umse alikuwa na date deputy wa shule yetu. Kijana fulani mfupi. Used to play very well.
Ah, miss, unajua wase walikuwa anajichagua by the way. Miss kufurahia hiyo.
Alikuwa mjaka, huyu atakuwa mkale by the way.
Omosh.
Ah.
Oh. Ah,
nimepotea ni wenda kushow.
Anyway, saa mimi niliulizwa mbona mimi usoma saa ngapi na stranger. Jua ameniona drama music, back end ndio hiyo, table tennis nimeitwa nikimbia haraka askwa skanga sasa.
Ulikuwa unavaa shati ya skanga?
Nilikuwa navaa tu shati ya skanga juu nilikuwa na funky Nairobi. Na since Nairobi nilikuwa na mabeshte, mimi nimekuwa nikiwadanganya niko shule gani? Nilikuwa naambia niko Kericho High. He, saa kuna divla nilishika. Ai buda. Kwa nini ulitoka Kericho High ama ni Kericho High?
Kuona badge.
Eh, ati buda ati alikuwa chep chep. Ilikuwa chep.
Shilati ya wakale.
Tunakumbuka ilianza na chep. Eh, hiyo time drama ilikuwa nationals za music zilikuwa Kasarani.
Oh,
ilikuwa kitambo, ilikuwa mwaka sijui gani. Tuko hapo Kasarani.
I think mlikuwa form 1 because Mr. Kasha.
Oh.
Nationals za
music. Labda huko outgoing. Lakini.
Wow. Wow.
Ah, wewe si labda Daru ilikuwa na Daru ulikuwa sawa juu si nilikupata Sense Congress. Oh, by the way, sasa nilikuwa Sense Congress. Nilikuwa chopi sana.
Hey, let's go to the story. Please, ulikuwa number 12 out of 12 Sense Congress. Na hata sikukuwa nini ngumu, ilikuwa ICT. Unajua ingekuwa physics. Anyway, back to
your time technology iko imefika sociot.
Back to your
niliwaletea technology yangu ndio mkaniwekea number 12 out of 12.
Back to your
station. Nakumbuka nikiwaambia stima itakuja kwa free.
Leveta nigeza alifika nusu ya presentation aka walk out.
Na nilikuwa na check home set tulikuwa na edge. Nilimwambia cheki kam. Me rad on the sauce. Fanya aje credit tupeleke na ni sijui ilikuwa Mr. Nani ndio alikuwa na tulikuwa tunaregisteria. Ati kam twende. Mi twende mimi najua hii project ilifanywa last year na itafanywa. Twende tu sauce ni opportunity ya kwenda hiyo shule. Eh, siko na mpoa pale na tujai muona. Twende buda. Ai si alikam na tukaenda. Lakini ni poa ile ni pe XP at least nimewahi enda Science Congress najua vile ina cooperate. Eh, siwezi kata hata kasi ku proceed. Siku proceed.
Sida jia ukiwa number 12.
Sasa unachizana. Niyo projects nilipata tu last usiku. Njyo yu usiku ya yu tukiwa shuli. Si nilipata previous night. Njyo nikaenda kuregister.
These are the excuses, teacher. These are the excuses. But it's okay. We can't have strengths everywhere. Umse alikuwa mfiti drama. He was even the main character. Acting as Tamara the princess. Man, you can't tell him anything about acting as a woman. Back to the story.
Hi, Joy. Wala ni roasting tu kila saa, si ndio? Sawa. Ni sawa. 1-0. Tuko 2-0 kwanza. Nakupata tu.
Wewe ni Man U, mimi ni Arsenal.
Hebu nyamaza jua hata ujui ball. Najua je ball.
Mimi najua ball vizuri sana.
Anyway, Yeah, so hizo ndio vitu mnafaa mufikirie manze mkidai kuhama. Kuhama si decision nyingine rahisi sana mnaweza meku kuinje. As a guy kwanza you have to think on a lot of things. Ndio kuwe ndio sema unaweza hama and you be able to depend on yourself on 2 feet.
Very, very true. Yeah, this has been Kahawa Labda podcast. I can't say anymore. We have spoken for more than enough. But it has been amazing. I hope mumependa this episode. And also don't forget to buy our merch. It's on our Instagram page.
Yeah.
That is Kahawa Labda podcast. And thank you so much for listening through. Manza, you guys really motivate us. Although Taishan is a very...
Unaenda kunichomea kwa podcast ya Kahawa Labda?
Eh.
Sijaribu. But then you realize kumbe you only know 25 letters of the alphabet.
Eh.
Zinakuanga ngapi? 26?
26.
May only know 25.
You don't know why?
Ladies and gentlemen, have a good evening and it has been
lit. Forget not to
na jokes zangu nyamazie, jokes zangu nyamazie. Mimi ndio nilikuwa niseme your statement.
Those are old jokes. Get new ones. Aya.